Batabalandeli mrozo stulela kahle batabalandeli waze wacula kahle batabalandeli mrozo stulela kahle batabalandeli waze wacula kahle Batabalande, rozo stule lagash, navasemkuz, naze na tulagash. Batabalande, rozo stule lagash, navasemkuz, naze na tulagash. Batabalande, rozo usho logash, mosho anje, kala siki misami. Batabalande, rozo stule lagash, navasemkuz, naze na tulagash.
Sandy and Pamela, and Zatu Shaw Moya.
Utshela uSimphi umfama sonde ukuthi akagqoke isude emhlophe abatshela ukuthi umkhathaza akabadilize entabeni ngikhona lapha ngezansi sentanyeni vele sama sibuzo. Ngithi ngizodlulisa ukufaka izo zonke iy'nsizo ehlazi ngisabhoda noma kuthiwa sekunzima kangakanani. Ngizoba nguphakela umthakathi umfoka ndabantu abaphansi kwalasemnyeni kwanokungoma. Ngiphinde ngibonge inkunzi endala umsasana, ngibonge inkunzi endala usikipa somfasi, bese ngibonge inkunzi umhlaphisi ukwaxaka, bese ngiphinda futhi ngibonge utshwala bezandla, bese ngibonge ushegeza umfokaxaka, bese ngibonga inkunzi endala ujenele umasheshisi umfoka mdletshe. Uyazi ukuthini, ake ngithule nazo iy'ndaba nje noma ngizosibeka nje ngendlela ukuthi nomuntu akubone ukuthi mhlawumbe ngikhona ukuthini. Ngithi nazi indaba zehora leshumi nanye, mina vele ngikuzibana ngihlala ifinjwe ngapha nangapha. Uyokhumbula phela ukuthi mngalami ngayisithini kanti sembi yabanjwa khona ngisathe zini ngophondo. Wayekhona ungizwa ufamthulu engafakaza nobaba umqineka. Ngithi ngidlulisa ukubonga kinonke abafana bami engikhula nabo, yizo lezo kale ngiyiphethe mnganami. Sengasho ngizishebeleza mshebelezi, ungathi ubone nengane kodwa ngiyithanqaze ashe.